zwap.com.
Zembwela babu Edo wa kumwembe Wapia shabaraka
like
Sikia hii Chapo maneno simu kuki Ila yana choma sana Punguze nye Chapo maneno si bunduki Yanaweza uwajama Ache nye Nimechelewa kazini Kisa njiani foleni boss Maneno Nimechelewa kulipa kodi Mwenye nyumba na nifokea Maneno Sawa nilikukopa rafiki Na ukanitangaze Maneno Nimechelewa kulipa mchezo Na unishushe jina kijumbe Maneno Topambana kufanya muziki Ila chambuzi utwara kukicha Maneno oh, oh. Nashanga binadamu hawapendio Kuniona nipona matajiri Nashanga binadamu hawapendio Uniona sasa nimenawi Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika wapie
Maneno
Najisumbua bure nipunzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama mafili Naileta chalo Eyo solo doctor Guitar
Wanasema sana Shepu yangu ya uturuki Inawahusu nini
Kari my story, my mother wa Jesse
Wanachonga sana Eti natumia filter Inawakera nini
Nanama boss, wapi ankoki
Nikijenga kanyumba
Maneno
Eti ajenga na nini
Maneno
Kachwa na lebo kayumba
Maneno
Mana hata senti ya msini
Mujaku DC
Nikipendwa nikanenepa Wananita chibonge Nikikonda wananicheka Ilimrati tuwa nibone Nimakosea nini Sherie
Wachambuzi nja
Balingi nini Sherie
Obran Isa tambudo tomagari
Nashanga binadamu hawapendio
Aristote
Kuniona nipona matajiri
Kamage the big boy
Nashanga binadamu hawapendio
Wapi mzenji Zanzibar
Niona sasa nimenawi
Freddy Bunjabay
Maneno
Etio kafelie
Maneno
Tuone atafika wapie
Maneno
Najisumbua bure nipumzishe
Maneno
Etio kafeli
Ashrafu minyama Lamata juakali Kiche bai Wapi mama koku Salimie sana mwana Miska Tembwe Mzee Nyerere Tuna testi Tuna testi
Zenwap.com Killer